Thunyane leli sosha Bazokhuluma bona ndaba uthando bazonimosha Iningi labi bona labo labo sihlela umona Bazothi ngiplaya but abaza ngikwazi ukudlala ibhola Yenze othandweni sithandwa kelehlika izinga Siphile ngenhlonipho nokuthembana nciphe inkinga Sikhonze uNkulunkulu ukuze sifikelele izitha Ngakuthanda kunzima bengibiza ngeslima Bethu abanye babo lesibani sethu sokima Nalo mkhumbi wethu othando bethu uzozika You are my angel, you sent from heaven Funa sipushe uthando sibhekise namvumele udeven You are my everything, sugar ding ding Vumele ngishade bangibize ngosibarabara king You are my everything, sugar ding ding Ngivumele ngishade bangibize ngosibarabara king Balomona bantu Ngenze khanda ngisangane Inhlobo yalo muntu nesimilo iphethe kahle Sizobopha ifindo kulolu thando Ngeke silahlane Themba mina ngithembe wena sithandwa sithembane Babe I'm so glad that I found you Kulethi happiness ikima wanna marry you Angilenzi iphutha mase ngilala ngithi I love you Ngaleyo voice yakhe engihlanisayo suthi I love you too I wish uNkulunkulu engakhulisa uthando lwethu Sipha amandla sithole umntwana sithi uthando lwethu Singavumeli impamona zingene phakathi kwethu Ngifuna ukuba nawe baby girl ngifuna ukuphila nawe Ngifuna ukushada nawe baby girl ngifuna ukuhlala ngawe Noma ukuthola wena kwakungekho easy Abantu benyundela bethi mina angina nixi Bethi ngiqaba lasenkandla ngwazukhisi Malo